funiroto angikumayengile
usana wetha kushukuta seyone yakhe
ngana uma ungafuniroto angikumayengile nituma ungafuniroto angikumayengile Ikazi lako leli, ingane yako lena Ikazi lako leli, ingane yako lena Kubeka pelu ya onde, wea yeti ya mwe
I'm not afraid.